Carry up when you sing it up a tell. Bongela gang now wanna to go real.
Tulipotoka ni hatari, tumepotwa na kiburi. Tuna mamilioni yapo tulianzaga chini na sifuri. Tulimwomba Mungu akabariki na michongo ikaja kutiki. Sikuizi tunakwenda safari za mbali mixa na bonge za PC. Vacation waga Dubai, China Bali Maldives. Gang gang, levels, wezi shindana na sisi.
Hata tuvunje mifupa, kwa sababu meno ipo. Tulipotoka ni njaa, hatuwezi rudi huko.
Koloyo na muda wote wako tayari kudai. Toka hizi za msoto mpaka leo suti tunafunga tie. Tumepambana tukapata tumeridhika alhamdulillah.
Tumefanya kazi kwa kuvu kila moja fanikiwa walai. Kama uko hai kukata tamani mwiko. Mama you made it. Squeezy na hindi za mishiko.
Squeezy shiri come on belly. Tulipotoka ni kwere. Atupo kule ona today. How am I doing it tele.
Hata tuvunje mifupa, kwa sababu meno ipo. Tulipotoka ni njaa, hatuwezi rudi huko.
Tulipotoka ni giza, kwenye vibanda umiza. Kufanikiwa kwa na mwaka wa mafanikio ni miujiza. Walisha tudidimiza, tukamuomba tu Jesus. Leo maisha mazuri tunakula bata bongo baka Ibiza.
Maniga we made it, maniga we made it, maniga we made it, we made it. Maniga we made it, maniga we made it, bora leo tuko juu. Maniga we made it, maniga we made it, maniga we made it. Maniga we made it, maniga we made it, bora leo cash flow.
Kids are real, aka kamikaze. Singida's in the building, ladies and gentlemen. It's Wakasha, baby. I rock. We made it. Ciao.